Fode.
Ninge mukambe di auma.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique.
Abafo abafo.
Bafo na tobu ne nkofe, voix de l'Amérique.
Abafo.
Abafo sibile na abafo kama.
Abafo de.
Ambalmau Anoula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, VOA Soba Kono, Voix de l'Amérique là, no studio Aywa DC. Bien Jumadon et Décembre Kalo, Outle Tani Sabanae, Aywa Samba Fla, Oni Mouan Nani, Aywa Ambafo, Djemoukan, Okena Kwani Sigra, Ni Wati Krengrenna, Bien Atako Kemeduruna, Oni Waronae, Ambesro Bomakona, Lamina Fiantrukala, Kemeni Fla, Sanfe, Radio Parisien, Ambesro Fiantrukala, Bikononton, On est Tomi Segika, nous sommes 90.8 FM et Tominia, San Marala. Radio Kumase, nous sommes Bouguni Marala, Ambesro, Bikononton, 92 FM, Bikononton Ifla. Moptika ou Absekansro, Radio Oronana, Fientrukala, Bikononton Istaba, on est Tomi Flaka. Tumuduka, Ambesro, Bikononton, on est Tomi Saba. Gaoka, Absekansro, Fientrukala, Kemeni Woro. Ani Tomi Kelenka, nous est 106.1 FM. Abséquence sur Fana, Negejuru fait. Ani Aywa, Anga Fien sera au fait, nous est Bololoka. Abséka Bataki Chama Fana, Aywa, Viva Bambara Pachika. Ambalmaou, Ani Oula, Anga Ouba, Ani Sou de Befo, Anga Fouli Be, An Lame Barao Bema, Mali Kono, Ani Mali Koka, Ani Mounou Fana Beka, An Lame Fien sera au fait. Aywa, Aka Bi, Jemouka, Obina Lase, Aywa Korole, Nere Mohamed Touré fait. Jamuka obina talike ewa kuranko gelea kurantike choko mumbeka segi akoteka ateka koteke ulubeka malide unka don don yana maya bla jornanko bala kake sababuye kake dusukashi dimi ani hamilase mwoma ewa bololosera uka barake ero kube ukono suguda ukono ani aereka sigila mara ukono nana krenkrena graunai. Aywa, jamanadin ganzan fe, ni nkoni abeka chani nyangli fly. Aye, toroye, kuran, sorobali afe. Anifana, kunafuni dana mogo, luka dana ya, biseka ke, adamne, ka animimbe wati kononana, biseka ke, segien, uchogo korola, chogo jume. Aywa, wati kunkuruna, walma, wati jan, kononana. Hal na ya soro, ko sefa wari, o miliard bisaba, udira kademeke wa barake chukuna kurandila ufe no EDM ye furanche fanga fe aywa EDM koni abeka tafe halibi ka warmine wa asani bagala nunu ye uga kiliawe kalu laba unafuna iralaka fo kurambe di ateteme ler segi kono tle kono aka asani bagala umatuguni no ye abone we aywa ni kuran fanga u gelea. Aywa, ni nye kura mimi seka sanfla bosa, ufanga nye maukura General Abla Mega. Ale tara, aywa, kubedan na, chekedan na, nwe enerji di Mali Barada, nye mwaso bala, novam kalo, utle mwani segina walasa, ka nye nengalike. Barake la ula, uka barake choko la, gelea munu mbe a Barada ninkono ni wati kerengrena. Nintama ni labana, fanga nye maukura ya donko Mali Deng, yere ube gelea minsoro. Kuranko la, ko hake don kajira, ko mima delika ke. Famiara, o kolosini kofe, fanga nyamogo kwa aye ferew hakiline undo labe, mimba ajira ko, nifel mima delika ke, folo, fana wala sa, aywa ka kuran gelea, ni nyena bo chogo don. Aywa, kuma falen falen kofe, la delika munu soro la, a barakela fo, EDM ka barakela uye hakilina do di, mali jamana, fanga kura ma ko aka jenywa la segi ani Côte d'Ivoire jamana che wala saka kura soro cho usabati ka benkanke ni jamana wore munute Côte d'Ivoire droit wala saka kura soro li fana chaya ni ka kura soro sera ufana nye katafe wala saka fanga bone dogo ya kura doni watila okama fanga nyema kura ye chibla fanga noye kura uni ji ministre soma kafara EDM nyomoso nyomoko bauma uka laje bado labe mimbina lamini nyingali kele unde kan aywa kakef furajme mina soro o gelea ninkunu.